kujalia siku ya leo kuiona. Ni siku na tarehe kama ya leo nilipozaliwa. Ulipoangaza macho na kuanza kulia, sote kwa pamoja tukaimba happy birthday. Happy, happy birthday, Lucy Shiro.
Happy birthday.
Gatoto, karembo, karembo, kamalaika. Mashallah, ego zetu twakupa. Baba Nungu na Mama Regina wafurahia. Wakuombea maisha mema, baby Shiro. Tuimbeni, tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Cheza, cheza, cheza.
Utamu wa vanilla cake. Utamu wa vanilla cake.
Enjoy your vanilla cake.
Mama G,
sikizo utamu wa vanilla cake.
Mama. Dada Lishina Kakalaba, Abigail Namasi, Watoto Kelly, Bryson na Grand File, wafurahia siku ya leo. Oh, and they are very special persons. Fine, Pio Kongo, anakuombea. Oh, uwe mwenye busara na mwingi wa hekima, na marafiki wote Fujo, Jimmy na Walter. Ero toto wa kuombea mema. Anti Ruby ya Gold Ruby, Kembo imo komen ikolo, Koske idi mbedi waja wafurahi.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani. Happy birthday Shiro.
Chesa, chesa, chesa.
Utamu wa vanilla cake. Utamu wa vanilla cake.
Happy birthday Shiro.
Chesa, chesa, usamu wala.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Tuimbeni,
tushangilieni.
Lucy Shiro,
leo kazaliwa.
Vigelegele,
leo tupigani.
Tuimbeni,
happy birthday Shiro.
Cheza, cheza, cheza.